CKMusicPromos.com.
Escher Entertainment's music.
Yeah. Abakumane watch.
On the beats.
Upon steady toad in a sanguana bananas. Tender as the guns, then you never money watch. Apuno mo furisto zira muru tipa kufka pana waka tule puru put. Amu tendera si kaista mara panda kira shipinda kamun tuati kaya chikanchira. Singi na senda fiari fula tafi pira. Karena pita pari revo ya bukura. Ninji kata kapu yo chusi ndetira. Ila vipa musi kunzi tui kupunkira. Narisumbo kangaba kuru kufitala furu nyemba taipinda chinja na kada. Chika mana mwetiti muyavu shelita fecheki na chisi mbumushi. Singuli fiamba bakwa timbumisha nalifina tata netonche munjangushi. Baba pondo buze ni kare na pitapu. Nuski ni tarinti teti viruepu. Na baba mishe ni kwa timulebu. Ninebu kaista nisha kabepo kimbu. Fumira mbu vya nyiwe kitu kizi. Tavengira ndapuranga marunda pageti. Shipenda ngomuroro unifu Keti face me live 20 muliamu comments. Singura territory quest tatu kembu. Kafobo tunafyambura meno tatu chenseka. Welcome waiseni kuna kuchiwe. Mpana shala desa na story na putura. Tulapupo kashishi wanefyo mbune kata kwa pwati. Na ufumo fwile fiwa boroka. Baperi rapatari boundary tulashirira. Software antinari kakataba putura. Kosanga kulangisha demu. Ikawarisa mbubu chushi mpitamu.
Shiruida kwa femu nena ngurobu fumu.
Fuanzio kupanga history tefiumu. Mumano mumianzi mwali furisha marumu. Chua vula mumbu
warwisha nengkalamu.
Baishi shipona kano nzirife pamoru. Vatu imbe fikaritiesha na konoru. Tawalanda sana ngomu kurupa waiche. Chua mwane kakembo warishupa waiche. Yeti mkure narishupa muingwisha. Narirora uspi totavantensha. Batobala tapa pati futi tabakwanisha. Opone tifubo tulatimba tatuangasha. Nafika kurasi mupepi ndiandifuma. Nimburu tabunsa bapata na baburuma. Kare vashala bakunga femunuma. Narivengiri rana tata watoroma. Awanu kuina fwene fukurusa. Ifya mabifu tatumina tulafuisa. Ni championi boys red soko na usensa. Tatuaisa na wino ya mururu tatu chensa. Five sate era Oscar Samina. Sangwa no mukamba alibaba bagai. Gift international isharabe convention. Lebori tatu alikaka formation. Z-Wave zone 6 pandeke. Kijibai rachani keo kitwe. Why boy rice jini gazi. Westi na kwandire jini gazi. Timu sasa bigema ni Johnny Footy. YP atishani chiki siki. Freestyle na irira na ipoka. Pita pisto na chimbi chapoka. Hava karisa na chishani wakwacha. Chese titu ukuru chiru. Aga ukuru kuminwe chimululu. Mwaba kamba na mimo na postoru. Walikosa C-Flex era sawiti. Shimaji boy tukumane kuno kashikini. Nyanguli chini gazi timu 21. SKB nga mwote wanu. Topo V mwaba kamba bashi eni. Toxic baba shopu babu tureni. Laksi china imwapa mutumpepo. Simu weka na imwapu bato tamutirapo. Sisky emu era aniduli gangster. Timu timu tatukumbwa. Forever Bill Skuli kembo tamukumbwa. King GC era timu richi gangsta.
Wadzi wajipanshi boto kuchipasta. Era gavana na kumona wemu gangsta. Na Joe Aras.
CKMusicPromos.com.